Ngiyakuchasiza sivulela masanga empumelelo mdalo ezulu. Sekuyala shizila nezami, sikhila amashosi nangezulu. Sibhizi sikhiphi hithi after hithi, khala abantu bethi sidinga indondo. Pastile kusafana nakuqala, mdala ngibone yaphezulu. Ngiyakuchasiza sivulela masanga empumelelo mdalo ezulu. Sekuyala shizila nezami, sikhila amashosi nangezulu. Bizis keep it hitty after hitty, call abantu bethi sidinga indondo. Pastile kusafana nakuqala, mdala ngibone yaphezulu. Sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, asonile nje shwele baba. Sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, eyokuduma nje kede gali ngiyasholeza ngixolele. Mangonile baba ngizethelele, phinde ungisize ungibonise eyempumelelo indlela yikho. Kudala sibuja soli nix, nempintshi zami skiphi hits. Besicela abanye bethi swag, sifake umphutho siyazi inhloso yini. Kodwa ngizobhusha umculo uthi like get it bro. Akunakususa uchuku ngifuna imillion, cause ngiyazibona mana spillion. Bhusha umusic wami ngiduma ngisinyon. Oh Lord I know, kanti kuduma banjani ngiyokhala kuzwe bani mangilahlwa nguwe. Prove ubuntu bakho kimi umfana omncane lona ozalwa ubonakele. But ukudi ngomculo nje nkinga udumo wamlahla wonakele. Angiqondile ukukuthuka kuphela, nginike ithuba uze ungisize unginikeleli. Shintshi isimo ekhaya ngijabulise umama nayo uphinde ungibhekeleyi. Hey, nayo uphinde ungibhekeleyi. Helele, hey. Ngiyakuchasiza sivulela masanga empumelelo mdalo ezulu. Sekuyala shizila nezami, sikhila amashosi nangezulu. Sibhizi sikhiphi hithi after hithi, khala abantu bethi sidinga indondo. Pastile kusafana nakuqala, mdala ngibone yaphezulu. Ngiyakuchasiza sivulela masanga empumelelo mdalo ezulu. Sekuyala shizila nezami, sikhila amashosi nangezulu. Sibhizi sikhiphi hithi after hithi, khala abantu bethi sidinga indondo. Pastile kusafana nakuqala, mdala ngibone yaphezulu. Sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, asonile nje shwele baba. Sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, eyokuduma nje kede kuthina.
Senze lokho kumele sikwenze, kusenza njengamanje singafinyeleli. La siyakhona nekenge nginini siwasivuka namanje sikaphumeleli. Nini sibangena sereza masitodle stage akekho bengachazeli. Even now on will carry on or umhlaba ubuza sibekezeli. Sicela ushwele nkulunkulu, kanti yini senzani ngoba usibuka. Manje sofana nephukuphuku, manje kusizakala laba bebesuka. Sibana lana manje ayakuhlala ntango muzo sabafana ketela. Nini sibhizi siphanda lokhu, sibhizi sikhanda elethi gama
zilalela. Namanje safana nakuqala, skiphi tracks wasidlali. We go worry if we dropping bars basicome kodwa siyiphezulu ngesipani. Nkulunkulu yazi kuyafilisa, ngizela usizi ngakho ngikubiza. Awusikelela nkosi cela kuwena somanje kuhlanganela sakudinga. Ngiyakuchasiza sivulela masanga empumelelo mdalo ezulu. Sekuyala shizila nezami, sikhila amashosi nangezulu. Sibhizi sikhiphi hithi after hithi, khala abantu bethi sidinga indondo. Pastile kusafana nakuqala, mdala ngibone yaphezulu. Ngiyakuchasiza sivulela masanga empumelelo mdalo ezulu. Sekudala shizila nezami, sikhila amashosi nangezulu. Sibhizi sikhiphi hithi after hithi, khala abantu bethi sidinga indondo. Pastile kusafana nakuqala, mdala ngibone yaphezulu. Sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, asonile nje shwele baba. Sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, sicela ushwele thina, eyokuduma nje kede kuthina.
Ngicindezele njalo lonke inopho mzethe.